za kuchana. Sumani feeling atate wako ni fly.
Just got it from GucciWap.com.
And you're shkun.
Space Jam Music.
Yeah, nyengo nyamara game design na bala. Wakama ni mfumu ground na nyonga kudala. Shuku tufe masi ya chira na ntwala. Mwende jela mala banga ni tutene malala. Bira na wadanga tomato kusowete. Zie bivoyu sumunga session ifindeko. Nipita na chimaka zembe muaiwe. Ninakona mukati sanga ni valile. Amonto punga ni fire pajisha. Bafunza us the goti kuno bapeza kongombe. Tika ni papo wanga ni pamera gondo. One love sela sichua wale kani chipombe. I'm dressed to kill. Kudrip na tila kologu. Tila chipantu na stinga fele muloku. Lezo na pente chimo na predator. Kunikonga mumano niga ni sense danger. Tina pwero ngaranga ni chunsu tachiri. Adila bonzo leka wana dampiri. Na mufaka pandusha tembo hapapate. Pea watea watea kangumela matea. I'm the baddest funda OG. Wadagwa mshipani tatila mosoti. Watitapipaka mamunga ni mugodi. Tipita padobao si chipunda
OD.
Just got it from GucciWap.com.
James Zombie Managers, Ban Moscas, Edgy Jones, Chiemba Musonda, Muchioto Palusaka, Zabobo Banda, Smith Puffy Limba.